ananipeleka peleka, ananijali sana mimi, ananipeleka peleka, ananipenda sana mimi. Manasi naibiwa roho pape pape na dunda, roho pape pape naibiwa, roho pape pape na dunda. Hey, mapenzi nipenda nae kupenda, asiye kupenda achana nae. Nice ham ham
hata neki wadolo, ananichangamsha, nichangamsha hata neki wadolo.
La 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 la, kidume nimeshikika. La 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 la, kidume singaduki. La 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 la, kidume nimeshikika. La 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 la, kidume singaduki.
Unapiga gita ndugu yangu, unasikia kama
hapo. Yeye.
Hapo hapo.